Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alal bare noga e jena lewru zuri hitande 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapat e nay e joyi meden tawa der maison de la presse bamako on compétitude kanko no docteur do sauti kuma do wono cikkitaado wiede kanyum wodno bonandaaji ngadno to teera so nangano to bara wuli to holita wiedan waawi so yokko yoppite le balde garoje de abude jiadi ko be leedi meden di wakkati jono holita wedbe buubi de sa hangal ka ko hon jottobe kondi wiide le hen ko sa jeyu ko laamo hunchini dum hore ko dum wadi sobe buubi wakkati jono no do lati fuddo hanjo tobe ko litti wiide fatilamu o muncho fee hono do woni kambe ministre mabbe ko litti ko be ngadi gollude leedi meden di yottaade nyaloma hande o sa jeewi kasaraaji ko wadi ko idon yaafa e kasaraaji temedde de chapantati e tati be ko kidido kabaruuji kenyan wakande min jidno yimbe el jeroobe kabaruuji leedi meden di ko jababuuji do wono hokkirde cuudi di laamo hokkata wobbe do noddiri attete bugu yama wakkati jono sa jeewi hono do won dentengal baale lannibe dido cuudi be bi ko dum hokka ko sa jeewi dum hokkiraaka do sariya fi sekirabe wono kabaruuji mo dum jogino do hande bi bismillah modon e hedade kanko do wono sauti kuma cikkitanaado wiidan wuduno jihadin kobbe kanko sikita weddo wadino dum wonono bonanda ngadno do bamako do no kono dirteedo hotel terrace holita wedan wayo ko yoppite le balde garoje de tiagal ko nangano to bara wulito so wattira do bamako do goddo kase noddirti goddo kase nanga dum hon nokko noddirteedo wanle laamu sigo ka fa hande anay juude zanar mangabe hono wori barki sise
yoga kulliti wide o goto e horebe ngatbe bonanda fewtude o hotel nodditirtegel terrace do bamako do ko sabimbini mayde tuba kube didon e malinkobe taton denno korobe kulliti wide nangugol sauti kuma waran faaboobe faasanne ley horgol mabbe gol yoga e mangal pade battibe dereji di kulliti wide o yoppama sabide wala fu ko yi'a ko nangata hakkille wide o mo wondi e jaadinkobe yoppitere makko de furri e wattu nde yimbe noga yon cikkitaabe jaadinkobe njoppita nanganobe ley lamu jegwa le jonte bettide ka kanko nangado wan o horugol arande wugol holliti o mo wondi e fedde jaadinkobe noddirtende amsardin nde yad agali woni horejo mudunde kumani be denagube kolliti wide deere fuddi wartude le bangal habo fewnaango yimbe bonandaabe jaadinkobe gam gendarme en e police en ana hedi ka fa hande be gondi wadde lugo gongol le chunchunka le baleri leedindi nangugol jaadinkobe ana wodi fa hande
ko horju ko be puddi dum woni an kaalo haade jihadin kobbe le baleri leedi meden di wakkati joni o jam e deedere fuddi wartude le baleri leedi di yimbe wobbe kolliti wiide le hen saaji wakkati joni ko so jihadin kobbe nanni koyde dum wonono ko laamo immi so huntinibe hore wakkati joni dum fu e tawede duuji laamo haana lenudo juude fe wakkati joni fa hande ko kolliti wiide len ko jamana haani famminede hono dinaaji di gorri le leedi meden di kanko no dutte do firon may ko yo dunke andal do kibar jam e deedere kede ko haalido hen to foccitan Ousmane Diko
Imadara ana wodi e no dum wordini den e dum hani du ana waddana jogi be aniyaji bondi beedu yarudo tagal mi jaade fa do milo haadi fade mu en gollude ko sobi joni o ko hani yo jertindade kanyu e balla muya jama fa jalogal hebe pelle dina hono dawa dum yo kesum e leleedi meden mi joden tan e jabbade mali yo leedi bondi e le alislamaku chaminini du e dina den no hande hakkil hana nangude chaldi dina yurdi tagal do mali do manofu ana way worudo ne weldi dum bangal dina dum waddanta du fay goto bawde gollodu ko weli dum natorde di jama dum ana hani latade joda kala e hakkune ministere finata leedi men e walde arsilamaku mali pawarde malifu yalla heedodo ana hebe de darnedu
sekrabo no mal nitidi mi jojo modo e hollo amen bemala ni ngal mi noddirta facebook go
tamani
bonandaji ko yaata temedde didi e chapantati e tati dum wadi dum wono wokko minisma wari habade le leedi meden di yottaade nyaloma hande obe kollitiwide sa de leedi do bonandaji do wonono bomboje direteede fa yotto yo e bomboje de patade fewde e yimbele beede wiama yimbele kewbe keddikile hen wobbe anton barmi fa mbawa nafude ko he mu en kasen dido kabaruuji be ndokkidi kenya wakande be jiduno e yimbele jeedobe kabaruuji le leedi meden di barki sise
yimbe chapande jaddon e joyon woni maybe e le kasaraaji di le mabbe nogan jeego yombe yimbe oni e ko yaata temedere chapande nay e jetton woni barmube le ben temedere chapande joy e taton be yimbe oni e ko heewi e sorrasi en armée mali denno fa bonandaji jaadin ko be buyte fedde sorrasi en leydi cambourge humaninde wutude bombuuje iraade nabama le laamu tumbutu o le nde fedde kumanibe denaago yimbele be anay mabbe warde e dogotor en fa yottoyaade e yimbe kaybobe kaaki denno golle fedde nde waran humano wutugol bombuuje iraade de le faabondiral fedde walde dental leyde aduna kuma nibe wutude bombuuje di le majjun be ngaran be ngada golleji pamminoji yimbeele tonbe fa yottoyaade e yimbe tottube e dakirde mudun ngombe tumbutube ndenno kanko commandant fedde de o holliti wiide faabondiral yimbeele tonbe dun yo hunde nafore fa sanne fa di bonandaji mbaba buytede
hoglita wede wakkar jonodo won leedi almaydi kambe ngarta ekintide militaire nga mebe le leedi ndi kambe ngarta lomtude do wonon leedi espagne ndi dido golleji ngadi kenyan do won kanko ministre communido kibaru sala sibe leedi le almaydi o warino le leedi meden di jatle hen do holita weede o yide do wonon lamu kobe leedi meden ti be kolliti do won dentengal balel kaajaabe hon hebude do won nokkuji mahetedi le leedi meden di di lamu ma hatidi wobbe do noddiri di do nokkuji atete bugu be kolliti wi sa di wakkar jonodo won jababuji di lamu tin dibe jaba e fe sabide di lamo yaltini wakkati jono sa yewi dun jabat dun walda le sariya le hendo be kolitiwit sa di hono cuudi dokkadi cuudi kaddi ma heedi dum buri dum be kolitiwit wakkati jono hon di do cuudi lati ngare kede ko kanko Musa Touré wari ko kanko Musa Touré Halidou hen dun wono horejo de do walde Ousmane Diko.
Au lendemain de l'affichage des listes,
il est jango mudum ko yube indengo andinadum men kebi tagumaysa mandeji en puddiran tafen on aadi babanondi baninkobe hokkude be galleji ujunere e temed joy e chapande joy e didi denal ele hono ko ministre bami sare mudum ka yo galleji ujunaji didi e chapande joy e didi ngodi eden burdi galleji temed joy mali an hakani halanede ko wodi kabaro hono cuudi temed jeegom e chapande jeedi f3 aadi yo temed jeego chapande jeego e jetti ndokka ele galleji temede jeegom e sapo f4 gondi e yubbo inde go temede joy e chapande jeedi goni ndokkaadi hotto chapande nay e naydi jaari le galleji temedere f5 di yo chapande jeena e joy goni ndokkaadi miden jogi yimbe jogabe joni woni laabi mu en jetti jeedi jeegom anandarta galleji miden jogi du finde mu wana hono daranibe dokkangal ngadi o do golle golle mu yo ministere galleji leedi men wadi miden jogi finde mu dun miden mbawi andinde du biɓɓe mali mandamu
et nous pouvons le démontrer au peuple mali
kawrtel tata bal won non leedi ele li sa helde holitame de ngal do kawtal ngal fuddi ila kenyen nok sotton le lamu murtano le hendu kanko horejo leedi med indi o moton won Ibrahim Boubacar Keita be fube kolliti wiide faanama wakkati jono faabe tuta dum won leddel de le nokku noddirte do sahara bamde Djibouti faadu yottoyo Dakar.
L'Union européenne et le gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
kirabe jeewen lodo ne les réseaux ngaji meden tobe kolliti to douan so to sa e nokku no dirteedo serma dum wonon les communes hayro wiama yimbele bombe sumbu kanye natto kenyan sobe tuuti to neddo goto be barmini to du yimbele nayo barminabe fube naba ma wakkati joni o doktor kanko neddo dum wonon mobe tuuto fa hande kabaru makko mata ka anda ka futobe nabi mo dido bonandaji ngadi to wakkati sappo e jeddi yamde ngartan faado banama do be kolliti wakkati joni sa yeyu hono kulleji di fano gonde tiddo to banama tobe kolliti dum wono 5 kilor maro ko wonno sottede uynaaji jeegom wakkati jono do yeyi fay uynaaji e temede joy be bi sa je 5 kilor gawri wakkati jono do yafa e ujnaaji nay be bi kilo tewdu ko wonno sotte temede nay dum warti temede jeegon nyaloma hande do jaggal mu de ngardam faado burem do be kolliti wiide dum wonno kenya yimbe le burem be ballirama tono kibaru nyamduji ngabbe o do golle do wonno walde no dirtene tawsa ko ballira ton ko yafa e tonoji ujnere dum fetchama dum wona ko yimbe le pantato en jetto wakkati jono fa pabo do non yimbe el gombe to burem tobe wakkati non dungo battirino en fere andi dungo o yafa fi tagal mu de ngardan fa do tumbutobe kolitiide projet keso bangito o do projet be ngaran fa bade do non yimbe elbe bonandaay di ngadi fewde mu en wakkande tidalaji di gonno le sa haleedi meden di le o do projet do be ko kambe hakkilaji ton fa jayal hono baayi fa birede do hen be bi o do projet o waran tawe do le bangi goto lamu mo to kanye le lamu gawol ni be o do projet do non walde no dirten adf le hendugal musadaji ko be anni wattu len ko yafa e miliyoji chapande jeddi e jena e sefa ngabe o do golle do non walde union africaine tagal mu de ngardan faado kaydobe kolitiido ko foti miliyoji jeddi dum watta e camion goto ton citerne so hokkaano yimbeele gollo protection civil gombe tonbe o do kabaro wadi ton dum wonono bete hande de wada nonde du hollitam wi'ed dum wadi yeslamu kobe gombe tonbe tagal mu de ngardan faado sigasodobe kolitiido wono yimbeele politique en fa yottoyo bale hala nanebe gondi e wadde ton kawrital mabbe wakkati joni faabe jeyol hono kaldal e kawral cinninangal noga e joli wuro jen du do bomo ko do hono gal wori ko woni faana mudu du fa pammino dum wono yimbeele gombe tombe paama ko winda e lengal do kaldal e kawral yela jam e dedera nibale leedi meden di fu e mangal mudu lannibe o do golle do wono waldino dirtene simdi kanyu hokkindir juude e minisma jagal mudé gardan faado kuli korodo hulitan wedo ko fujata yimbele temet taton uno no mangal paden kanyen gondi e faminede ton wakkati joni hono hakkeji bibbe adama en gorili adnaru allandu ko ni faana mawdu do fa tawe so basi di ngadi le leedi meedi de baawi rewdu hakkeji dum wono rewbe kanyi e sukabe lenni be wodo golle dum no walde oni fam kanyi e leedi peyiba jagal mudé garan timinire en faado kuccal do be kolitiido ko yata temedi dum wono sukabe jokkalbe kristien kanyen gondi wadde ton kawrital mu e chapantato e gobal le ngal do kawrital be janganto dewtere mabbe dum wono nodde tende bible de hon lanni di be ngal do kawrital dum be kolitiido ko ni faana mabbe wakkati jono faabe jeyal hono be beedirta ande sukabe jokkalbe kristien gombe tombe tayende basi di ngadi de leedi meedi di fo e mbaawi darnaade hon di do golleji ngal do kawrital de do jande ni hani wadde ton balde non hani wadde ton yonter hiber sekrabe wakkati nyalom hande kabaruji meedi di kafa hande on andirdon no kedde heda do e seeda yewtere meden de ana wodi.